natuye nomba kuchikope chalenga ikumilimo na chisano. Shauli afo okwipa Davidi. 1 Samuel chapter 18 verse 1 ukufika pa chapter 19 na verse 10. Pakutampa Shauli alitemenwe Davidi pantu ali yafuilisha abena Israeli ukuchimfya abena Filisti. Asa nguikyo mushilika uwako sakabili ali nintungulushia mu Israeli na abantu abengi bali mutemenwe ukumukonka. Elio Shauli amufimbile. Ubushikumo Davidi ale imbila Shauli inyimbo pakalimba kakwe. Lelo Shauli ali ikatwa no mupashu wabipa eicho alefo kwipa Davidi. Shauli ali senda ifumo aposa mukutirila se Davidi. Lelo ifumo lyali mupusa. Mukuti epa e Davidi. Lelo lesa achingilile Davidi mukumutumina Yotamu umwana wakwa Shauli elyo na abantu abengi abena Israeli abo bale muchingilila kubaluani. Kabiri Davidi hali butukila kunchende Itali mukutina Shauli.